hankasini mi wata fi ñamde ɓoccooɗe no hollitiri bomo ko koɓe nduɗon ñamdu joguiɗo sanne darja wakkat juuno o nattiɗi coggu e wi yimɓe ala yogaɓe bomo ko ɗo
min calan ñamde ɓoccooɗe saabu coggu mum ana tiiɗi sate buuru tan coɗanmi na mi waɗa hen loko kañe frit wakkati o ana tiɗiri jama o maliga ɓoccooɗe kañe buuru ana ñaame sanne nden no coggu ɓoccooɗe foti tiɗuɗo fuu ɓurata buɗɗi nogay ka hannden sana itta capantati na capantati e joyi ɓoccooɗe mbañaɗe ana fa e nogay e joyi coggu ɓoccooɗe ana tiiɗi nogay e joyi coodimi ɓoccooɗe kecce hannden e wakkati cakitinɗo o yaafira mo wala bawɗe
yalla ne ɓeydoro faamu duuka ɗo tiɗalla en darnokiɗe le luumo dawda bugu nokkuɗo ɓoccooɗe na jowodiri ka coroɓeɓe kewa mariam boire yo jeeyowo ɓoccooɗe omo wara duuɓi nogay omin mi haala sababuji ɗiɗo tiyallaji ɗi
somin coodi alvert ɓoccooɗe temede nayyi ana samtino saabu a heɓan hen nogay na debetino ka sodde ɗum temede joyyi ana tiiɗi sanne wala komin keɓata coodoɓeɓe wakkati fuu ana kiita
wattu 15h Issa Diarra bisimiminna to nokku makko Baguineda yo wattu mo hebbinta tasaji cofe ɗe ndiyam kanko maro cofe holti wiide ɓoytorade keɓe ɗiɗo wattuji ɗi saabi wimako ñamduji ɗi kasindini cofe ɗe jiyatake le luumo
minen maroɓe cofe no tiɗiri min keɓirta ñamdu mabɓe kulleji kanɗi jillede nde ñamdu ndu ana tiiɗi le luumo ngo jaati ɗum watta so coggu ɓoccoɗe ana tiiɗi joni wala fukka keɓanmi e golle o ɗo gonɗenna ɗo golle o ana wela kam tan miɗe jokki hen yoppude ɗum yaafa miɗen miila newo caggal joni
wattimina tuguni
jeeyoɓe ñamduji cofoɓe gonɗini jaati ɗiɗo tielaji oɗo wattu o Mamadou Kounare holti wiide ɗo ɓuuri foof saabi rafi yirwere demal mbambari rawanen
salu samere ma
ndungu rawani gasay ɗum waɗi so mbambari gasay miɗen ñaago Allah hikka demal ngal gasa e juuɗe amen a wawa marde cofe tawi a hokkayɓe mbambari hannden ɗo gonɗenna ɗo min fuu e ɗum satti tampininde min iwde ga yaade le usine ngaji ɗi
ka hikka kay ardiɓe kabaru demal holti wiide no jammiji ɗiɗi wurtini kettal ngal gasan ndenno e wimaɓe fay ɓoyata cogguji ñamduji kewɗi ɓuytoto ana e majji mbambari nden jiɓɓe ɓoccooɗe ɓe ɓeydan weltade